Bassline Records.
Natamani kukuona Nivanye baby Ninataka kukuowa Nanyo shuka unavyoka Nani mbamba sana baby Nanyo shuka unavyoka Nani faa sana baby Sura yako nzuri sana Umbo lako la pendeza Tabia yako nendo sako Nani mbamba sana baby Moyo wangu usha kupenda Roho yangu ya kutaka Nafsi yangu meiteka Mimi kwako nimedata Liva J, baby Natamani kukuona Liva J, baby Ninataka kukuowa Nanyo shuka unavyoka Nani mbamba sana, baby Nanyo shuka unavyoka Nani faa sana baby Nakupenda sana wewe Nakuitaji maishani Nakupenda sana baby Minataka uwe wangu Kila kitu changu baby Minataka kiwe chako Kila kitu chako baby Naomba kiwe changu Liva J baby Natamani kukuona Liva J baby Ninataka kukuowa Nanyo shuka unavyoka Nani mbamba sana baby Nanyo shuka unavyoka Nani faa sana baby Siku sote na kuwasa Umeja akilini Kila siku na kuota Na kupenda sana baby Sitapenda mwingine Usipende mwingine Sitati wengine Na kupenda sana baby Liva J baby Natamani kukuona Liva J baby Ninataka kukuowa Nanyo shuka unavyoka Nani mbamba sana baby Nanyo shuka unavyoka